sithukuthezi utheni ngathawusezi kawufike kaloku sakukhumbula nangoku amabhongo aphelile ndikuxolele sithukuthezi kutheni ngathawusezi kawufike kaloku sakukhumbula nangoku amabhongo